Sentebe owekibiina kya NRM mu Entrepreneurs League Haji Hassan Basajja Balaba asabye gavumenti okwanga okusoosowaza ensonga y'okulaba nga ensuwa y'ebyobulamu etuuka ku bannayuganda n'abafuna mpola kisobozesa buli bannayuganda okufuna obujjanjabi obwetaagisa nti kuba kino singa tekikolebwa bannayuganda bangi naddala banaku baba tebasobola kusasulira bujjanjabi. Basajja Balaba era nga ssentebe wa NRM mu disitulikiti ya Busijenyi abadde ayogerera mu kakuyege wa president bwe yategese kisawe kya Kazinda Playground mu disitulikiti ya Busenyi ng'agamba nti bannayuganda bangi tebasobola bujjanjabi olw'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga.